wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland ayaa daafurtay mashruuca dib u soo kabashada masiibooyinka Soomaaliya ee loo yaqaano SCRB, waxaana fulinaya hay'adaha ku midaysan dalada isu-tagga ee loo yaqaano BRICS. Mashruucan ay daafurtay wasaaraddu ayaa waxa uu xoogga saarayaa ka soo kabashada abaaraha iyo fatahaadaha. Daafurkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha Jubbaland iyo maamulka degmada Kismaayo. Ugu horeyn waxaa kulanka daafur ay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland ayaan leh Xuseen Maxamed.
Mashruucan BRICS waxaan u maleynayaa kick-off-kiisi ugu horreeya la sameeyey oo joint assessment lagu sameeyey July sanadkan bilowgiisa. Sanadkan bartamihiisa sanadkan ku jirnay 2020-ka asmantiga la sameeyey maanta findingkeedii baa halkan u joognaa in la soo bandhigo. Mashruucan BRICS oo ah mashruuc loogu talagalay inuu resilience u sameeyo dadka abaaruhu saameeyeen oo Soomaaliya guud ahaan ku jira intiisa badan 3 state buuna target garaynayaa, laakiin 70% mashruucan wuxuu target garaynayaa deegaanada Jubbaland. Baatanada halkan maanta ina la jooga ayaana qayb xoogle oo mugle ka leh oo ka ciyaaraya in mashruucan implementation-kiisii laga sameeyo Jubbaland, NRC, Consign Worldwide iyo Safe for Children. Waxaana xusid mudan weliba mashruucan in additional funding oo muxuu ahaa loogu talagalay droughts-ka iyo jawaabaha laga bixinayo abaaraha inuu jiro. Waxaana xusid mudan in maanta inala joogto wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo arrimaha laftirkeeda doorkeeda inay halkaas ka qaadato.
Ugu dambeyntiina Qaasim Maxamed Aadan, maareeyaha mashruuca SCRB, ayaa faahfaahin buuxda ka bixiyey mashruucan goobaha laga fulinayo.
Runtii mashruucan la yiraahdo SCRB ama dib u soo kabashada dadka dhibaatada maaragtay bahalaysay oo abaaraha ugu horeyso, ay maalgelinayso wasaaradda maaliyadda iyadoo ay gacan ka helayso World Bank. Waa mashruuc noociisa ugu horreeyey ee Soomaali la qorsheeyay in laga fuliyo. Wuxuu target garaynayaa 3 maamul goboleed, maamulka Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Wuxuuna focuska saari doonaa in dadka laga taakuleeyo waxyaabooyinka ay noloshooda ku tiirsan tahay, ay ugu horreeyaan beeraha, biyaha iyo wadooyinka ama imkaaniyaadka kale oo infrastructures-ka ay ka mid yihiin. Marka mashruuc muddo soo qaatay designing-kiisa iyo qaabeyntiisa, sanadkan bilowgiisa ayay suurigashay in maaragtay contract-igii hay'adda NRC oo ay wakiil ka tahay saddexda hay'adood ee consortium ku jira, SAFE, NRC iyo Consign Worldwide, inay saxiixaan mashruucii contract-igiisa.